Pakistani superstar Maya Gujar.
Music by Sri Deo Studio Jalaka Kira Kachola Kachola Saha.
Studio Jalaka Kira Kachola Kachola Zaha.